yande joy no wittodi emin tagi sappo e joy nani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta dere ko e kibaruji men ni nyande mawne himbe ido be getti Boko Haram non ni be tuubi be gartiri ko e mabbe non ni to hore be wuro Bosso non ni region Difa himbe sarusi hawdini e filla kenu e diyele non ni meteo be kolli wiide ko hakkikani dungugun no wonno tottiti non ni dabbune no nata yawtere men pindinol handen yaratana min walam dun do min keban habaru no mer walam on wontiri say tokkomi on nanam pittol halagi der kibaruji men himbe dido be getti Boko Haram be tuubi goto no tawra e koreji non ni be jaari ko e mabbe to hore be departement Bosso region Difa SG mo prefecture on o wi himbe dido be no jaarete to himbe tuubube jaarete non der wuro Difa be ko jante dirka mabbe der nokkure to himbe tuubube non ni be Boko Haram yaarete Gudu Maria non ni Jibril Samna Bari Fantini Rahil Sumana e Kelalul
qui sont venus dans le passé.
Nimbe warbe mawnde wittinde ne no wodi gorko gondudo e deki dum kambe sukabe mun nayo. Difa be bittindiro wala du fuso geru tokkundube. Mine e koy amin njabbitibe. Nde be jottake Difa dem min jamtintobe ni be bittindirabe der no kure Gudu Maria nde. E ekinti debbe gollal juude. Dudal rewbe ben fu njadata nana e gori rabe mun. Nde no kuje to be ekintite gollene. Gomnanti hojantabe tedde hawtade ini sefu farto sukabe don kambe kruwa rouge e micintinde duni horejo leydi om watti dande e wiide bibbe leydi Niger tawabe der Boko Haram be no bayi wartude Touba ko kulal fu wala der mun hana de do woni arande nimbe no boppa kaborde mudum wartude Touba wakati fu
fedde leydi hawjine e durwi didde bittinol himbe dillobe leydi mu en no jaha leydi yasin ko hana der laabi kanudi be gadi portal 16 yade 17 lewru october duma gonden der mun der wuro agades non ni dun do batu joda kale non chaka mabbe gambe ciewa laabi lobbi dibe kani be juddina gandruwi didde e fi bondo o dettinkina ko do wade do laabi denoji dartingo laabi seri aji non ni do fi himbe dillobe leydi e leydi non ni nani ko anise karim waddi
Agadez a été découvert les premiers
ton Agadez non dum fudda hebede arande fu nimbe maybe sukabe robe be wuro kanke den ne balaw gaddo wadi ko dum buyti seda sembe bittinol di lambe lede ko wala e lawol dum min gadi jamde gon e wadude golleji ko durwi ditta e ofi do lawo lamu ko jangol dubu jinaaji didi e sappo e joyi ko wadi halaji kala domu den ne nimbe jami ngol lawol wangine himbe fu pamana dum yewde du ciadale de hen tawa tindi wade e kokkor habaruji do majum laabi di fu koje de heba dilla nombe leyde ben kebane golle hautade bibbe region be ko jama dum min jottinan dum to hambe yottinede be dum fami ndoma ko dum waddata
wa produire on va attendre de voir
der Difa sarusi hawjine e maroji e demar rugaji gan hisa hano encol diam ko madugu horejo sarusi bangere Difa o wi tittinkina ko gu horebe wuro go wadi bonon daji kewdi heba ka nonni dabareji do joddinama gan nokuje to hettaka denu nani ko alhaji Sabiu Ibrahim yewtidi e Moktar Hamadu e Chelalul
mere mawdo mo commune Difa on jami e compagnie sogeji kawjidi filla gadol nyibdiji e laabi on utana dun tasire den gam renude awa tirdi ko wattete der dungu on kambe nokkure to golleji gadol diggiongol wadoyte den ne alla e yencol ndiyam ol dirdinol tasire den no fuddan wallude gam ndiyam dan fuddina natude der palaji marudim den ne hunde non ko semin kinnaki fu ko rawani dun no filli titto kasim e hala ka kaltenka remobe ben puddi hettude amma ni buitari no wadan der kettongol sanne gamaron bendi day kano mosolo moji woni tutaki tasiri di dirdina gam dun don no beydam sembe demal harto palaji maro keridi dim e gallure Difa den e horemu
mais aussi pour la ville de Difa
waɗi jeɗɗiije ni ko toɓo walano waɗe nder leydi Niger dey ko sakiti himɓe goni no nana hendu ano pewol nonni gollowo Sarusi Hawjiine e fillat toɓi e kenu nonni fi Hawjiiɗo o holli wiide hakkika ɗum no hollanko hano dabbune wonno naata nani ko mumuni kawuje Aboubakar o fantini jaadimi Moussa Hassan.
Le fond intertropical qui
jondo alama ko sendirta wakati ndungu e dabbune on fuddi juurude far hore huda do amma ko woni hen ni be pammi jokka ndungu no yidi hantude kan woni ko jiton e dande mayo dum alali duule gadoje tobado acca do fuddam burtaki nimbe der ndungu e nadde der dabbunde nonni de wona sangare mum wakati on wailoto no wodi bayle sedda ko natta der mum kan woni ko jiton e jamma on pe wala seɗɗa ñalawma on do ɗum wula sanne wona fanon fuu wakkati on wodiri sembe nde bakka ɗum ɗo fuu wala hen neɗɗo no mata e ɓandu mum ko wakkati on noɗon waylo sanne
nder sigillaji ɗi cuɓaki garoji ko conseil ɓe galluji e laddeji nonni fedde Hawjiine e fi sigillaji fondutol talki maɓɓe e ko o nandini sappo e jeego o lewru octobre dumo gonɗe nder mum fedde de yaari talki himɓe ɓe fi o ƴewata to cuuɗi kiite nonni secrétaire général mo région on o fantini saɗarmaji gon ko heɓa to talki gon korra nonni Soumana Karimoun fantini jaadimi Mohamed Mamman.
Komin taki yiide rafi ɗewtanede baka ko rewɓe hokkete ɗum jonka fadde ɗum darne do hemre pecce sappo e joyi ɗen leso e joyi do hemre ɗum horra to parti ji politique goɗɗi seni debbo heɓi nokkure so wiye dekkotoɗo dow makko on gorko no ɗum ɗon du rafi ɗewtanade baka ko rewɓe hokkete ɗum noon saɗarma tataɓo on woni farto duuɓi ɗon e dewtere Hawjiine filla kiite cuɓaki nden wi'i duuɓi leso e goho ya dow non galano ɗowtano far duuɓi ɗon ɗum waɗi komin noddiɓe haala deɓe nayaɓen gueddo kam won filla talki ndimeki ɗon min laasi bake darde ko kewal nimɓe keptana saɗorma farɗon sey to talki mu'en coƴƴita amma sana ɗum kay dow hemre nimɓe capanɗe jeenayyi ɓen fuu gari moƴƴini talki mu ndesi to cuuɗi sariya kanɗi yarede
compétente
sukaɓe ummatore no tuttinkini dow hokkugo sembe dow fi cellal e ɓeynugol ɗum kan woni hoore haala nder batu guuɓe gaɗi jeɗɗire wittine ɗo nder galluje may ko dental sukaɓe ummatore hakkiliɓe e fi cellal e ɓeynugol waɗi nonni nani ko secrétaire général mo dental gal ni ide baza Abdourahman no fooɗa hakkilloji sukaɓe ummatore ɗum ɗo ɓe gatta tettinkinako dow wattugo hano dawle caka ɓeygu nonni ɗum ɗo harko ƴewata raɓu mo ñaw coronavirus ko himɓe gonnani ko Michel Dj waddi
pendant cette période de la covid
e nder wakkati no ñaw coronavirus on sukaɓe ummatore hewɓe tampi sanne dow filla heɓugol safareji ko wattata ɗawre caka ɓeygu ɗum tawi du no woodi koƴƴor reedu ko neɗɗo muyayi kamɓe ñawuji ko worɓe e rewɓe daɓodirta ɗum ɗum fuu kulle noon ko nimɓe gonno jiya nden ne ndeni no woodi nimɓe wooduɓe andal dow majjum e warde haala no ɗum wawiri hisirede nde ɗon paami o koƴƴol safareji gattol ɗawre caka ɓeygu ɗum no waɗa ko debbo muuya nde hoƴƴata reedu mane andale wakkati oye wawi hoƴƴude ɗum tawi du nde ni jomum faami no woodi lawol hoƴƴude safare nden ɓolum ko ley lokotoroje jomum no hokkete ɗum noon ɓolum no wawi hisude koƴƴo reedu ko muuyay ɗum
gantinnoje e habaruji laɓɗi hokki dow fi ñaw coronavirus waɗi fedde Hawjiine e kokkol habaru dow ñawgu hawtade e ministére Hawjiine e cellal ɓiɓɓe leydi Niger nonni singi lawol gol nonni ko heɓirta habaruji dow ñaw coronavirus .ne laabi kesi nonni joɗɗinaɗi nani famaka Ibrahim Gimba Saybu horejo fedde deni fantini jadimin Olivier.
Ko neɗɗo reggo to yaa nokku gootu ɗum saabe ñaw coronavirus o min muyino heɓude nokkure do internet to ɓiɓɓe wuro e jamaare fuu mbaawi heɓude habaruuji baa ko hannde ñaw coronavirus ngu no hedditi fa hannden ko ɓooyay ɗum min ngaɗi huunde ko watta tawe nimɓe ngaɗi golleeji mu'en do internet fadde muɗum en warde nden ne no woodi gollitirɗi gattaaɗi dow innde muɗum jonkay hano yaade yeeso noyi yahdu yeeso ndu heɓorte nder koatta ɗum laato nokkure to habaruji heɓete wakkati fuu dow filla cellal nimɓe
nder yewtereede studio kalangu watta dow fi yidde ko sukaɓe ummatorɓe leydi Niger hande ni nani seeda mo Aminata Boubacar mo duubi sappo e nayi o hokki seeda do fi yidde de.
Aminata Boubacar ngite duubi sappo e nayi hande mi wuri jokkande ngam wakkati jeem fuɗɗono anndi giɗɗo ɗum anndi mbayɗo ɗum giɗirɗo ɗum ngam yidde Allah nanndi ɗum yiɗɗa ɗum ngam fi Allah ngam duuɓi sappo e jeenayi yahde dow miɗo heɓi giɗɗo ɗum dewle ngam wakkati jeem na waawi jogagol ɓaade muɗum heɓi ɓiɓɓe ɗon waawi waɗde ɗum jogooɓo no wooɗi hakkila e mokko hakkila e ɓaade nde
haala sukaaɓe ummatoore sigilanoomo studio Kalangu. Hey banna, no gonda, ko wani habaruji on?
Subhanallahi, bannirawo warjoɗa hala nan.
Alhamdulillahi, tunda mai ɗan kira. Wodi ko wani da ɓerna an ko jimmi mi halan ma do majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde en no.
Kenya mi ciyo lumo da lore faba faba. Ɗon nan mi reɓe ɗiɗigo iɓe kira. Goto on ma ɗon batana higo makko ɓiko dabbo loktorojo e ɗon dagge da lenyol e himɓe kurere.
Inna lillahi, hunde o wela banun nanul.
Hannana nami da hirda maɓɓe innira on yi'i iko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kurere e lenyol iɓe doggamo illa wurtaki nyawgungu covid-19
hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulon nyawgungu covid-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe doggaɓe enɓe yamɗa e ɓenɓe magataɓe fuu
nonnon banniraawo seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma nyawgun en nden tan non ketten kisin imma maggu
innira e yeño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio Kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Nonno yewtere men pindinol ni hannde en yaratanamin noon ni walam Maimuna Hasimi wala nduɓi capanɗe jeɗɗi e tati jom ɓaade makko wuura imo tawra e sukaaɓe jeenawi illa hitaan nduɓi ɗi e sappo kanko woni no ardi mairie mo walam région Tillaberi dey gan himɓe keɓe fama nani yewtere de Adama Dawaci e Ilias Guman dey waddani min.
Maimuna Hasumi o ardangal makko nder commune walam o laata kinana maire ton o janguɗo wurtade lokotorojo kasendaw o jangi nder IPDR kolo illu hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e jeɗɗi fadde makko laatade maire commune o artana laatade dekotoɗo dow mawɗo sarusi plan mo département walam nder hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e jeɗɗi warde duuɓi ujunaji ɗiɗi e tati o fuɗɗana nadde nder politique illu nder duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi e goo imo yiɗi du gollal makko sanne kangal tan waawi waddude ko fonditita ngurda nimɓe commune makko yeru no kanko Maimouna Hasumi o famminiri.
Mi naati politique no ngam heɓe nanngana himɓe commune an wurtaade maɓɓe dow tawra mi nani belɗum majjum mo sanne laataade député wala yeeso an ko woni yeeso an kanjum woni mi golla mi heɓe mi nanngana himɓe
commune. Ardangal makko imo ɗon waɗira ɗum no woɗiri ley potal e hakkillo fukkingo caka makko e nimɓe ɓe o gollidita yeru no kanko debbo maire on o wiiri.
Emi waɗɗa gollal an no haaniri ngam miiɗa e heɓa soɗormo fuu ley mairie ngam kanjum e haboru e woodi imi sennira on hakkunde ma mi suuɗantaɓe baafi mi hollata teggal yeeraako hakkunde ma immi yiɗi yi'igoɓe noddumiɓe jooni iɓɓe gara imeɗ ɗon ga gollal lobbo hakkunde ma
Haruna Suleiman secrétaire général mairie mo commune walam gollido e makko holli ceedaku muɗum caggal duuɓi jeetati gollido lobbol natugol caka maɓɓe.
Duuɓi majjum jeetati ni joni komiɗo gollida e madame Maimouna Zibo maire mo commune walam le pamrat e potal o debbo noon tekkintiniɗo nder golle mi wawaydu heɓdude e makko saɗorma le golla feñande Allah wara
hande o ni o debbo maire no duuɓi mum capanɗe jeɗɗi e tati gori ko maayi imo woodi ɓiɓɓe jeenayo illu jon o holli misali lobbo nder kawjagol commune on wooɗi du imo watta daande yahde e rewɓe leydi Niger ɓe ɓeyda tikkinkinaade nder politique e anniya nder laawol heɓude ardangal e hoorako.
Ɗo min darnata habaruji men e fulfulde Saydel Lamɗo holli min jeyango alarba min gaddan habaruji gom min jottinatamo saybi en kirten to jam hirti